feels daily.
Download kupitia Musical Media YouTube.
Kila siku tunaimba si, hadi leo tunaimba si, usiku na mchana tunaimba, wanetu wanaimba uka uzunguni, wanakwea mapipa kwenda uzunguni, tumesha badilika sisi, tulikuwa vibaka kuliko wewe. Tulishakutaga shisha kuliko wewe. Tulishakula mjani kuliko wewe. Waliingia gharama wazazi wetu. Kila mda bina ibambie. Ukatae ukubali shauri yako. Tulikuwa wauni kuliko wewe. Tulishakaba sana kuliko wewe.
Kupitia musical.media.com.